Jordan Michael.
Nitikasi kibao nini?
Diamond?
Kuna mweda mwingine vikari ya wachanganywe.
Lead wa spider.
Baba kama spider.
Alamboy? Serengo namba 7.
Vichungu vizuri.
Matufa tantare?
Nangu nembo.
Matufa msasani?
Msasa
wa Torino. Okay.
Kunde
doti shesha munya ma migano rafu wew wew ready mtoto abuji cheesy nangu minyori crazy
nangu zungu sira
nangu sirimisha rara meja haira watote peace again
egombiri
uyo 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 uyo
lady kila
kwa kesho siku siku wa manane kaunado.
Supply. Ebi msalamu na ya pe moja moja chata. Shut up.
Shit. Watoto wa kipati,
Sami supplier.
Watoto wa pambiku,
watoto wa kana redi.
Mbubike,
ani zipiti, zipiti, zipiti.
Watoto wa spider,
wana kusikai.
Watoto wa chamas,
wake na face up.
Watoto wa karantini, bagara mungu.
Nigia sila.
Tempo será assim na vida.
É uma nada, uma time.